Download music on solar-greatsite.net.
Masuli malo wango sunda Jala koma fila beokuta Kusekele langati ndili bezovuta Tikuduta nyengo zovuta Timasuli malo wango sunda Jala koma fila beokuta Kusekele langati ndili bezovuta Akandifusa how are you?
I'm okay.
How are you?
I'm okay.
Akandifusa how are you? Sindi gondantu zimatela muntima mwatu ndigodotsa nyengo zowawa daily kungokhalira bawa kawa inogono nshito zikusowa kuyembekeza mawa komantawi kutawa mbuye ine bwanji mungo dalitsa enawa ndikukula pano pandilipa pressure zokolola kulibe komatafesa chili chose nentawi ye andamveta mkandikweza mungo chota zonse zondikweza undipeza pa FB kupempetsa kuma page mabige ndine top fan kon second day andibige ukandifunsa how are you ndiku yanka I'm okay good to see you
today timasuli malo wango suna jala koma fila beokuta Segue la ngati ndili bezovuta Tikuduta nyengo zovuta Timasuli malo wango sunda Njala koma fila beokuta Segue la ngati ndili bezovuta Akandifusa how are you?
I'm okay.
How are you?
I'm okay.
Akandifusa how are you?
I'm okay.
Hey, how are you?
I'm okay.
Osabisa dandia nkechilungamo how are you Ugubisa nkawa zako ndawonela bawa you Sanga kupate nkondo yote sunga imalize Sanga kupate nchito yote sunga ikwanite If I tell you I'm not okay ndi wenzanga Ndikwile nkono ndi kukonza life yanga Fake it till you make it ni mental health yanga Mamuna talila depression imalanga You want me to open up, mugu mandiseka Chika kala kwanzako, ndipo mwichi mapweka Just a reminder, broken crayons, they still kala Ndi mungwa kule wanji kutakwila
sopuhala Ndi kudusa nyengo zavuta Timasuli malo wango sunda Njala goma fila beokuta Kusekele langari ndiri bezo vuta Akandifusa how are you? Fusa, how are you?
I'm okay.
How are you?
I'm okay.
Ndizapo bo kunena kuti suli bo because healing does not follow a straight path. Some days you're okay, the next day is heavy. Ndizapo bo to sit with your feelings instead of pretending like everything is fine. Ndizapo bo to move slowly, to pause, to take your time finding your way back to yourself. Ndizapo bo if all you did today was survive because that means you're strong. Ndizapobo to believe that even in your lowest moments, better days are on their way. Ndizapobo. 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 Ukalabo. Ukalabo.
Download music on solar-greatsite.net.